wawili walikuwa wanapendana kushikana wakichinjiana nimeona kwa news walichinjana manze dunia inaenda wapi mandugu wanaoana juu ya mali squeeze pesa thicker than blood beef ndani ya family ni bombo clutch story ya mabeste weka kando kwanza mabeste A1 karido mabeste yondo kikulacho tokuta beste yako ndiye alikula bibi yako ndio maana miuka peke yangu tu kwa kona na pombe yangu tu story ya mbogi dunia bala squeeze ni kubad bad 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 manze so sad watu wengine ni mambo akni squeeze ni kubad bad 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 manze so sad watu wengine ni mambo akni bishop anaishi Karen wafuasi wake kayole anataka sadaka mchange wafuasi wake juu ya mawe squeeze sielewi hosi mbono lipe parking hosi manze awajali juu ya wagonjwa hosi zingine zimeoza juzi manzi yangu aliniambia babe nenda trip na Ivasha akapiga picha na Subaru hapo nikajua nimerushwa manzi yangu ndio maana miuka peke yangu tu kwa kona na pombe yangu tu story ya mbogi dunia bala squeeze ni kubad bad 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 manze so sad watu wengine ni mambo akni squeeze ni kubad bad 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 manze so sad watu wengine ni mambo akni Chrome zimeliepuka zimeriet shika mtu nakwambia zimeliepuka zimeriet okay.